kwendoza ko yegwa mumbirira nampulira kwakala nyonkole ntapa nange nze laafu yo gyennina bulikadde nyongerako era sirikulekerera nesiga kinnange kwekwatako mpulira ngenda kugwa nambako tuba kunjakala nyoninga nze bwoba wano mpulira mpomerera bwova wano mpunga mumbanga nte nebajanga bangi ne bambuzabuzanga naye nasimba emirandira siba wana budde mbako bamuwangu gye bavaako kalunsambulira nange nondekawo mbansigadde mu bbanga bambi manya gwe muntu gwe mmalira ko endowooza n'omutima gwange okweka nondekawo mbansigadde mu bbanga bambi manya gwe muntu gwe mmalira ko endowooza n'omutima gwange
Siri tira mukwano